Mwaramutse neza dususuruke radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurutse abanyu ndayiragije nikeza wo kwisumo mu Ruyigi mu Burundi atahije Irene Hermes na Valère bose bari mu Burundi ati ndashaka indirimbo ya kera y'impara zo mu Rwanda namwe ibanezeze ndayiragije wenda gushimiye naguhitiyemo Philomena
Wiza Wiza Philomena
ijwi rya Amerika ikigano cy'umuziki dususuruke radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu.
Nitwa Kwizera Francine ba munyabunyegeri ahantu nyine muri Rubirizi kumwe n'umutimbo nkabashaka gutashya umusaza wanjye ari Ngozi umusaza Evariste n'umudamu wiwe n'abana biwe atindabakumbuye cyane atashya na mama wacu ari Makamba yitwa Mumasuranje nawe nyine ndamukumbuye cyane atashya na muramukazi wanjye ari ngaho mu Rwanda n'umwana wiwe yitwa Yize n'abandi nyine benshi bari muri Amerika abantu bo ku izina rya Francine Kwizera ndabatahije murakoze.
Ubatuye iyihe ndirimbo Francine we?
Ndirimbo ya Tejene iyo ari yo yose ivuga ngo sinshimbere rw'Abanyamerika nkana nzabasiga iyo nyine.
Francine, iyi ndirimbo ya Uwiringiyimana Theogene yitwa Bazaruhira Ubusa.
Sawa.
mutsi kano zabikora
turasusuruka ku ijwi rya Amerika radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu Sabimana Jean Baptiste no mu Rwanda ati ndifuza gusuhuza abana twiganye muri primary barimo sinabubaraga uw'Imana Isidori n'abandi bose twiganye ku Nyundo muri seminaire ntoya promotion yatangiye 1998 1999 ati sinibagiye promotion yo muri lise yo ku Nyundo yarangije 2003 2004 namwe ku ijwi rya Amerika mugira amahoro mbatuye indirimbo Homeless ya Lady Smith Black Mambazo Nsabimana Jean Baptiste ndagushimye nanjye
Sing. Homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless,
we are
homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake.
And we are
homeless,
homeless,
homeless.
Boom, boom.
The moonlight sleeping on a midnight lake. See
you,
yeah.
See
you,
yeah.
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu
Amazina yanjye nitwa Mwibutsi Mutoni Jean Matiasi mu karere ka Rulindo nkaba ndi umurezi ku kigo cya JS Burega giherereye n'ubundi mu karere ka Rulindo nkaba nanjye nshaka nyine gutashya inshuti n'abavandimwe nkaba ntashya abanyeshuri bose twiganye muri Collège de Rebero abanyeshuri bose twiganye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami ryaho rya Rukara harimo sepe wacu twita Garuheke, Gatete, Felixi, Theophile, nongera gusuza n'abanyeshuri bose twigana muri kaminuza ya Byumba iyo bita University of Technology and Arts. Asuza ababyeyi banjye batuye mu karere ka Rulindo n'ubundi bari mu mudugudu wa Nyakabanga. Asuza n'abakozi bose dukorana ku kigo cya Jesse Burega, ndetse n'abanyeshuri bose nigisha bo mu wa gatandatu, mu wa kane, mu wa gatanu. Ukomere cyane yambi ati ni Matias ubasuhuza. Aba nashaka kubatura akaririmbo God Bless Woman Karake Dube Philippe, cyane cyane kagatura n'umuntu wita Nsengiyumva ku bw'ayo Mado uri Rubavu, nawe kamushimishe cyane ati aragukumbuye cyane, ukikomera cyane ati iminsi myinshi cyane ati aho i Rubavu bimeze bite.
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika, radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu. Dushoreje ku butumwa bwa Safari. Mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Ndayisenga Emmanuel ku izina rya Safari. Abandi mu Rwanda hano bita Kansana. umuntu wa mbere mbanza gusuhuza uwo bita Olivier sinzi umunsi ikorera ku Gatare, nkasuhuza uwo bita Yeri ucuruza inkoko bakunda kwita Kanyobwa, nasuhuza umuryango wanjye uri ahantu bita Kirundo harimo Gihozo na Mama Gihozo, nkasuhuza uwo bita Mutagoma Rosine hamwe na Benita dukorana ku Gatare, nasuhuza Bone ukora amagari, nasuhuza Mubasha wagiye wimutse wagiye gukorera ikabarondo, nkasuhuza Mama uri Kirundo bita Mukarubega Biransire, hanyuma nkasuhuza umuntu bita Federico tubane mu kibina cya Mitiweli aho ngaho Kirundo, nkasuhuza Musajimana Ivona na Diliani namuhawe n'Imana Federico, nkasuhuza umuryango w'umudamu wo kwanjye uri Murinda, umusaza mwita Muhire Jean Damascene, nkasuhuza n'umwana wanjye bita Impore Jean de Dieu uri Murinda aho ngaho, indirimbo mbatuye ni indirimbo bita Akaramata ka Medi ibashimisha.
Ahoj! ja ni honga na oh tujane don't forget oh 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 oh
Akaramata, oh, akaramata.